man standards. God, I have a weakness. I know my cash, stand to cash. Everything pile lum shova. Elusale na mali oshoni la. God, angwazi ukubeka insimbi yam phansi labo lokho bazongiphula. But one thing for sure, mangihlangana nabo. Besides, God, if I die, umntwana uzodlala. Baba, it feels good mangabe ngivayisele of imali. But you know, ukuthi ngithola ngegazi. Inyembezi zeyintandane nesiqalekiso sabafelokazi phezu kwami. On Saturday, avange bona ibale lami emathuneni. Inhliziyo yami igaya ibozi. Khumbula leyo mini yobumnyama. So God, uyazi ngumoni. Alayi sizomxolela. Noma ngilala ebusuku uSathane ungihlebela amaqhinga. Ngivuke ekuseni ngibhodla indlala. Ngicela ukuthi ungenze okhethiwe ngifane nendodana. Zomela impendulo yakho. But until then, ukhathelele kuthenjwa. Amen. Sivale bani.